Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde sakirabe hedibe on e jam talataare gonde handen sappo e jiddi liwru desembre hitande 2019 sappo e jiddi yamde jabbori masilima chapande nay e joyi Ousmane Nyaali Boulou woni nondo kabaruji do gagni kantito ko gijande to larme malimo intinado waranna bede do e seeda le ngalure kidalnde médiation internationale fedele de ciurojo hokki ko kabaru le ciakite yontere yabbinande li communiqué goto caggal ko joddi pat e gube jogide kaborde de akke himbe temedere e sappo e jeddon ko buri hewde e mum en fu rewbe sukabe woni dillube alkamisaare noga e go lewru novembre jabbina ndu yaade nyongi tawade jema hulde pati himbe gennidi yogabe maybi nabe dogginibe sabe be calake maccudagal nawtortobe telefoji anangoni e weltare nyamgul kredi ko wonno buudi nogay e tambaji jitti sefa warti sappo e jeego tambande wotere sefa message wari buudi didi sefa ko wonno buudi jeego sefa yidi woni sembe kabaruji de kikeda ko bismillah modon heda studio tamani kala don gondo leedi meden ni fu e mangal mum larme mali boyata waram wirfitare yaade kidal fedde leede ciuroje dum wonno médiation internationale hokki o kabaru le ciakite yontere jabbene de leyi communiqué goto ciagal ko joddi batu e gube jogide kaborde de e wi horebe gubal aza wadde gal dum wonno sema fay hunde hadata soldats e mali be yaade le kidal hedde gubal plateforme gal holiti wide tawgol o region e juude sema yo yandugol kaddal ngada gal fa jam hebe gal fa be dure nen famu kedde na mumini ndebe Muhammad Tamasiku
wirfita golla mangal pade leydi mali kidal kanye le leydi mali ndi fur ananata le golleji tabu golla talkuru jam ide erengal yodun Musa Dudu Haidara holiti wide e wi kejaado fedde DDR kabotobe mok ana lalini notade nodangongo
sultama wakar juro wide larme leydi mali ma larme hedintinande leydi mali nelde nel dido region gaji di kabiti ben tilibe jande e famu mok hakke unyero etem tato ko fami denno leydi mali ndi do faba kedde andaru ndu dental pelle cinbe talkuru ndu am bawi jati nelude larme he intinande der kala nokuji leydi ndi
bangal keja be sema be koliti wide be lalnini yopude nokku o e juude mangal pade lamu leydi mali keso jo inado e wi mabbe kabaru lamu leydi mali yo gotun sike wala hen hala ke ko tan wadete do majjun almu ak mohammed hala no wa fedde sema
larme mali ngal mok o kay wakat juro en baw jati de larmi mali na tokidal tun de gondi hun tande hore pelle arandeje bangal mok su tama kay welandini yade tun den non illu ton pelle tati kaptibe en wono do holita e le jawuji cts chatiri de den non be gartan tokidal tun andon wili gotu ma ko leedindi ma do leedindi hun tara ma hore gila wattu singul do talkuru do hakla min kay dido hala jidi kay wala fi jate
bangal platform ke jabbe mun yokabe jiddi dun e wi mabbe kidal ana hani no tawede e jogalal lamu leydi mali gilla de kabotobe arambe mok joina Fahad ak Mohamed horejo platform
depuis la mise en place gila wattu mako ju ina mato kidal tun kabar de naw kidal na hani wattude e jude mako e dowi dun lamu leydi mali fama embe den na suni fa joni kidal natali e wi lamu leydi mali dun do yeddugul sariyaji talkurundu hewti kambe lamuji hakunuji di ju ina mato kidal tun jogol ngaldude de na hani latude e wi be do lamuji hakunuji di
gol kabaru wi fita gol lamu leydi mali kidal halamun hala ma wattu nde golleji sesa dum woni fedde haybowo tabu golla talkur kawrangal darnama ana wara e lebbi tati joni cekito mun burtinama batte woteji leydi algeri horejo faabotobe kaybobe golleji talkur kawrangal
tabagol kaldal ngadangal fa jam hebengal hala mudun won ley kaltidal hakkunu bibbe leedi gal don goddugal wadde do bomako do watti joni o dum woni dialogue national inclusive o horebe hawrube hen be yogabe mu en collective de humanibe don kanitidininde adiji mu ben hono ko fawi do wirfitagol lam o e soldats en leedi meden di fu e jeyndi mudun e wi o debbo mali goto gondo sel dejer hana wantinede o mandarta dukkindiral juude hakkunu bibbe leedi fu e gollidal kede ko madam kamara malado horeje fedde nodirite ande coordination des femmes de la diaspora france wi mumin sende budo facci tan
ousmane fa de era warta gube bande kabodo de futete kana larme du malinata kidal tawe wala fuko fali kana gube de du celawide mi jabi hande mi jabali jango neddo yo kongol mudun non kana tawe du be jabanadi batube chalo nadu jabana fa fei yedun hani fa yimbe kawra kana monakala jabana bandu yimbe baba burabe fulbe so yimbe babari bibbe kebaba tan ala hasindini deer dengo so en jafandiri joni olato gonga radio pati tawe yimbe jafandira batti kalisnadu français holliti lato yafa mo tentidi do lam o do warta e dow darnde munde
sakirabe holliti ndon wiide heddotobe tijjo tamani do whatsapp min bayliti no dum yarata di kabaruji fu joni do ustati whatsapp numero 76 78 50 mbawdon hebude di kanye via modo do bay no dudno mere mere do numero 37 321 mekintin ndon wiide di dabereji bamama caggal ko horebe whatsapp bami dabere wayliti ndeno gollirata hakke himbe temedere sappo e jeddon ko heewi e mubben fu yo rewbe sukabe iwi kere wane alkamisare noga e go o lewru novembre yabbenu yaade molawade jima ko doggini bebe be kuli pati himbe yogabe piabe sabbe be calake margal e wi himbe e wi be himbe egube dow kitoje e jennoje yoppini be galleji mabbe yalla e be keba renude caldi mabbe ley lewru caggal dun hejabe studio tamani jeyi ley indi ngendi kany e jima fa ndaro hono be ngori anne ko ibrahim harano jallo hebini en iwde jema do faccitango mohammedou samaseku
faysa yi yesoji be do yimbe be andan jati be tampi sanne yo wattu salfana o be do koreji kulwalin ko be jattibe ko mun en hono maccube londeni fa wotto woni ko sukabe galleji jawaran ko be ngari hippari do mabbe batta jennoje kewde go be do sukabe ngadi fewde e mabbe woni ko egube be jeli yaltude der wuro kirwane be jehitu jema tun e le galle sakke mabbe goto hakkeleru taggal garangal mabbe sifaji ngurna mabbe yaral yeso dum woni ko holliti seydou kulbali bisimu be do egube be ko bur hewde yu rewbe e sukabe woni ko kanko seydou kulbali o darani kabar mun en do faba yimbe le mako gonbe to lede france tun tagal dido fabaaji di gollirde humaninde fabaatu jematun yimbe le jo en anyaaji lububbe yoga ngoni ngadube dokkal fewde be do egube be ko gollirde faba jema tuttibe woni produuji mbaroji kukuy sabunde eau de javel e ko nande mun en wakkat jun o yela be do yimbe le egube be fuf rutade no yawiri der nokkuji mabbe di jalla e mbawa hinnade golleji mabbe nyande fuf di
nyamugol credit ko wonno le minute goto buudi nogay tambande jetti sefa wartirama sappo e jeego e tamba goto sefa message ko wonno buudi jeego warti buudidi sefa o kabar horebe gollede AMRTP autorité malienne de régulation des communications de télécommunication hokki dun aljumaara yabbenande dum wadi le bot mabbe idabo hakkunde mabbe e fedde nawtortobe tawene nawtortobe telefoji yogabe ne kollitide wala fou ko taykiti ko wiya buitama dun fabeydure den fam do kabar mudum kedene mumin sende be aminata djal
e wike yabbe AMRTP gol dabare buutugol cuguddi fuddi dila go o lewru novembre yabbido e wi mabbe imade munno yo yalla cogu noddugol telefone ana yafa e juude kala homo fu cheikh sidi mohammed nimaga yo horejo fedde leydi mali humani do kabaru telefone ngaji
depuis 2011
juude 2011 warde 2012 wolurde fidama e budinoga e goho e tamaytati shaggal yata gol ko min gadi e hitande 2019 ne hawrindinde e golloobe majjun fuf min bawi fidude wolirde de budi sappo e tati e tamma goto hande sms ngaji ana gonno e budi jeegon warde bunnay min bawi wardude budditi midon gondi e gollal mudun illa goho
novembre
ka bangal fedde nawtortobe be koliti wide wala fuf ko be mati do kabaru buytugol cioggu noddugol e telefone ngaji di docteur adama traoré yo horejo fedde nawtortobe e telefone cellulaire ngaji
on santé
pour ça do midon nana hala majjum ka credit amen di matali gol buytugol yude novembre warde hande midon pawri e dow majjum yalla gollobe kalnama dun jati dum woni ko min jidi famude sona dun wana jabude e hunko mudun tan kanyi e gollal ngal walda
golla adi bamama wattu de nawtortobe hewbe e ande kesse ana lamdo do kabaru buytu gollo cogu majji e mo intingol dun AMRTP holliti wide golleji ana wondi yella idu huncane hore
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark, Suisse et Fédération d'Europe.
sakiraabe kabaruji gon e region ngaji meden de jara machine demo mo gendi siami do e machine kilometre ji sappo tawama walta e yonki le ngeso mudum e wi humini be mangal fa en on nokku yabere woni ko watta e makko horgo jana gonde wadede fa ande hum woni gaddo o war hore dina arsilama ko wi do torraji gatteedi fewde e rewbe gollandol wonno kenyen tumbutu le jodda hal hakkunde jama fedde bembere benkan tumbutu hunjani don hore wi mabbe imade mudun yo fayi himbe gendi walibe temedato e chapantato e tatun leli le mun di kollite do torraji gatteedi fewde e rewbe ko yaata himbe chapante nawon kawri hen wi mabbe edum fawi do golleji balde sappo e jakum pawide do habgol torraji fewde e rewbe sakiraabe do kadadi kabaru ka kedde hedade yewtere nde an wodi wassalam. Sidota Mali.